Tingisha, Tingisha, Tingisha.
It's a lucky music.
Tingisha, Tingisha, Tingisha.
Say rest on the beat.
She want that pretty booty, kana tingisha vipoko yani kali kali natosheka. Nyumuni bebe kama piki piki, vimbele mbele mpaka chini yani mwaga majini teles. Katipuli na mahari so fine, chembo lako just is take wine. Katika dance shaku shaku, to my fans I remain JP like a music on a map.
We gonna fuck with you, we gonna chop him off. You do me thing which can it really me yo. We do our thing see in the chop show. We run our series in the soul so. Big up my fucker nigga, me go fear nothing like it. Body man, shisha, I shake. When your biggie bamba, you do it like it, like a banga.
Wine, wine, wind your body. Pretty girl, wind your body. Just wine, wine, wind your body. Pretty girl, wind your body. Tingisha, tingisha, tingisha.
Kama vile unavyopenda hiyo.
Tingisha, tingisha, tingisha.
Kama vile unavyokonda hiyo.
Chosa fuwato mwana mwala ndaga choli nao. Girl, chosa kuwato mwana mwala nkulage jeni nao. Jenon, she got it that big. Bam bam, shukulani na zbia. Wakina mama, ananipa yote nasikia. Nazama, sidi kutaka gawe majega mini.
Mind your body baby, katwe ya gare. Shake your body, go down into cheza mubari. The way do it is the light, itinde bamarali. No chitero, chisabula, ganyo debadule. Bre, sabura, 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 sabura. Tafiki pate kwa cheza sabura. Go down, ni go down, singa pete wanika. You gonna shake it, do it, baby sabura.
Wine, wine, wind your body. Pretty girl, wind your body. Just wine, wine, wind your body. Pretty girl, wind your body. Tingisha, tingisha, tingisha.
Kama vile unavyopenda hiyo.
Tingisha, tingisha, tingisha.
Kama vile unavyokonda hiyo.
Wind, wind, wind your body. The way you shake it, to tisaba daddy. Jagala go, lumia nebano. I love the way you do all your things. Jagala go, toina we wachama.
Nisha kwa kiti kwenye meza. Mwaga kashi mabebi mwaga fez. Asa ringa mabebi asa cheza. Nipe pens ka alfa na omega yeah. Uzuri wako bebi ni kama mama. Nikikuna kwa zamu bebi ninazama. Nikiwasha moto mabebi hutozima. Penzi lako ni tamu dario soja.
Wine, wine, wind your body. Pretty girl, wind your body. Just wine, wine, wind your body. Pretty girl, wind your body. Tingisha, tingisha, tingisha.
Kama vile unavyopenda hiyo.
Tingisha, tingisha, tingisha.
Kama vile unavyokonda hiyo.
Wine, wine, wind your body. Pretty girl, wind your body. Just wine, wine, wind your body. Pretty girl, wind your body. Tingisha, tingisha, tingisha.
Kama vile unavyopenda hiyo.
Tingisha, tingisha, tingisha.
Kama vile unavyokonda hiyo.